uma kwenzeka lingishonela lingakashoni yela namuhla uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ingakawafezi yamaphupha ami ngikhuleka umthandazo wokuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana naphi ezinhlambini zamehlo uswelakala ugadla mawaa mina lapho ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwelinonile sekuze kwadela ukumgibe wamacansi safalaza nomakhelane ke bengafakaza kade ekhaya kuvika idlozi ngokubuka ukuthi inqe isize yahlithuka intamo pho sisangani ukubayeka beyihlela ubaba olimalano bengahlekanga nani-ke enofika emngcwabeni wami ebengazi kakhulu ungakhali kakhulu ngoba bayingcusana abakwazi ukukhombisa uthando mawusaphile emhlabeni ngoba nginganazi mina ngizofakaza ngabanzi phezu kwekhanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu kathi zingaki enzenzile phambi kwami ukukhombisa uthando uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngilikhahlele ngampela yini Isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa ukusobala ukuthi lonobe ibopheli kanti nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti ibhakete lakwantamo abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa 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 iyodwa iyodwa